mukama tovangu omulabe mukambwe anteze mu makubo jengenda azikirizo bulamu bwange na yesiti te kubanga dinawe sicha kujugumira ndi mutono na yemu kwemba na manyi kulembere ngendo zange kwera.